mbalio, nikwepe mashimo na mabonde mbalio. Naogopa kupita peke yangu mama, shetani anigoja kuniangamiza. Maria uniokoe. Naogopa kupita peke yangu mama, shetani anigoja kuniangamiza. Maria uniokoe.
Thank you.